Hey, I'm Malawi.
Genial Jumel Fod.
Sinaga kala kuti my slay queen ikuliba say
Bwezizi kuma.
Sinaga kala kuti hit song ama guli sana da
Bwezizi kuma.
Sinaga kala kuti fame nayo ama guli sansa say
Bwezizi kuma.
Sinaga kala kuti mdab zuja ndi kuyusa da
Bwezizi kuma. Bwezizi kuma. Bwezizi kuma. Bwezizi kuma. Bwezizi kuma. Bwezizi kuma. Bwezizi kuma.
Sarana atango bona ndichani chomwe ziko la tulinga tekuona kumaziwa death day osati cast day kumaziwa eighth day osati birth day bwezi ndisokoma kuona na magadiso femwe ndakakhala yogula ndakagula soko ambizo imba yenawa ndakangokhala omvela sindakakhala soko ino iwe sokukhala omvela
guys kodi mukuona ba nditakhala ndi chipepe choposela malitsa hali yese kama yenda kumupasa monika ey
bwezizi kuma.
Kodi mukuona ba nditakhala ndizitolaka ndabwana take green ndikamayenda ali yese mpasa zimapini ey
bwezizi kuma.
Kodi mukuona ba nditamenya hit song blow mpaka Amerika hali yese kumafusa fana ndi wakutika ey
bwezizi kuma.
Kodi mukuona ba nditamenya hit song blow mpaka Amerika hali yese kumafusa fana ndi wakutika ey
bwezizi kuma.
Sinakakhala kuti my slay queen ikuliba say
bwezizi kuma.
Sinakakhala kuti hit song amagulisana da
bwezizi kuma.
Sinakakhala kuti fame nayo amagulisansa say
bwezizi kuma.
Sinakakhala kuti mdab zuja ndi kuyusa da
bwezizi kuma. Bwezizi kuma. Bwezizi kuma. Bwezizi kuma. Bwezizi kuma. Bwezizi kuma.
Nakakhala kuti ndife akuyusa bwezi nyimbo zathu zija zinachuka bwezi ndikukana kola pano mwana wachaphuka akazonyara wose kumawayalusa bwezi ndili ndizimawadi mbwembwembwe chinkazi changu chicha bwezi chili changa chipanda sarana bwezi ninasiyo banda
bwenzi kulibe sosakana ndimapanga nayo zipongwe zonse zija zomwe timapanga nayo ndikatumiza track awo bwenzi akupanga share moyo walubino bwenzi akupanga spare every poster of a show could have been there kuliliza track lero mao ili pa air mbongo dana ikana kala odi syllabus mastation onse nyimbo kwa pa syllabus
nakakhala kuti my slay queen kuliba say
bwezizi kuma.
Sinakakhala kuti hit song amagulisana da
bwezizi kuma.
Sinakakhala kuti fame nayo amagulisansa say
bwezizi kuma.
Sinakakhala kuti mdab zuja ndi kuyusa da
bwezizi kuma. Bwezizi kuma. Bwezizi kuma. Bwezizi kuma.